kila siku vioja makamani. Magizani tuliovalia gamiwani, siku mzima tulipatikana ndani. Cheza ndogo tarushwe wani, masani ya kushuko tanunua ngazi. Bila senti wa kukaliki na mjini kupata maisha kwa ngori. Hindo likuwa the shortest part sini kwa movie, kwa sezi likam na tactics na ujuzi. Tata chamfungu ni shate iname kila siku misemo ni kajona guiji. Siku jua ni ta fall back bila kureza, pia ni disaster jua kujigamba. Yesu mina takonfanyi msafi kama pamba, ni ombi langu likufikie baba. He knew me since I was born, he gave me a call, I could never deny the call. Big deal God and a form, my simple request malini ataka kunda ni home. Home is the best, nikifika uko interest. Kwa coach tusha shinda kiss, kwa exam tulipita tehi. Ni miracle waka, waka, Prince of Peace, King of Kings. Kwa makinye ni Gwiji, Gwiji. Akifanya na fanya tena na tena. Amen. Miracle waka, miracle waka, miracle waka. Miracle, 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 miracle. Nilibwagwa exile kwa Devon, kafili kwa excited daily, kwa life kwa surrounded na my angels. Walinicheka nilipopoteza vision, nyuma na jeshi na said nenda mission. Ni miracle babu unafanyaga daily, dhambi ulilipa hili niwe fresh. Nitakusifu mana we kwangu jalali, kila siku hakuna